Ok, byiza biri imbere kandi turasima leta y'ubumwe kandi mu banyarwanda kandi atuteyeza imbere ni gake gake kandi byinshi n'urugendo mbanza gushimira.